kiteberezebwa nti olw'okuba nti mutabani we abadde amulabirira Mukasa George Ssaalongo afudde ene kiyo enkomerero abantu bafa abantu bange fiddeo akagira abantu baabwe ate mu ngeri y'emu n'ebinyonyi ebitalya ebitalina bibanja ebitalina poloti ebitasuubula nabyo birina bibirya kati omuntu adde asobola okwetandikira obulamu ate bonna basigaddewo n'abaana basigaddewo basobola okutandika ne bamulabirira ekyokwetuga kibi nnyo abantu banoonya bulamu kugenda luddawa nasimbaga nti asiika obulamu tasa mukono naye omuntu nga weggya mbudde kale nobwo ekyo kyawanga abakulembeze omwami afudde ne kkojjaawe bonna badde bamukasa eri ekitundu kyaffe eri omukasa eri eggwanga.